najua ni wengi wamekukatia, so sitakukatia, nitakupatia roho yangu yote mzima. Najua lazima uta play hard to get, ndio nimekuja bila if plan A doesn't work, alphabet ina 25 more letters. Nataka ukue my honey, si unajua beauty lies in the eyes of the bee holder. Walisema love is blind, ni kweli, vile kwangu you are all I see. Nitakupenda despite your background, hata kama ungekuwa umetoka Dandora, ile watu wa mtaani huita D. Ati crazy mwanafunzi shule nilipata E. For elephant wakanicheka, lakini sasa hivi niko hapa na wewe. Nani ndo elephant? Nataka nikuwe your boyfriend forever, ile watu sema BF. F. And if mapenzi ingekuwa mtandao, then ningekupatia ile ya 5G. Najua unapenda wrestling, so please let me be your triple H. The person that wrote the alphabet was a genius. The only mistake he made is placing you and I far apart.